Angel, do you wanna go on so talking about Marcy? Hey yo Vicky, let's go!
Matendo mema ni nafaa kutenda, siyo ni atenda yo. Yale maovu ni siyo faa kutenda, diyo ni atenda yo. Matendo mema ni nafaa kutenda, siyo ni atenda yo. Yale maovu ni siyo faa kutenda, diyo ni atenda yo. Have mercy on me, mercy, mercy, daddy have mercy. Have mercy on me, mercy, have mercy, please forgive me. Na cheki bibi ya fulani daddy, na chichobobu kipulani uho. Na isi wivu kwa jirani, yeah. Nina wakosa cha amani uho. Akina dada kanisani, na wachinjia mtani, yeah. Na wengine mtandaoni, na watumia picha fani uho. Mercy on me,
mercy.
Tamaa ya pesa, tamaa ya mademu nina tamaa ya nyumba na magari ya kifahari nina tamaa, tamaa inafanya nikukose, unisamee tamani.
Mercy on me,
have mercy on me,
have